Kuuɗe lilaaɓe suurawol sappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi. Nde ɗum suɓi min jaha leydi Italiya nder koomiwal, sey Bulus e woɓɓe nanngaaɓe ngaɗa nder junngo mawɗo sooji en mbi'eteeɗo Julius, kanko woni ardiiɗo kawtal sooji en mbi'eteengal sooji en Kaysar. Min natti koomiwal iwoyngal Adiramitiyun, jahaygal gariije gonɗe fongo maayo nder leydi Asiya. Min dilli e min gondi e Aristarkus, neɗɗo leydi Makedoniya iwoyɗo gariiri Tesalonika. Nde fini min jotti gariiri Sidon, Julius nani jurumɗum Bulus. O jaɓi Bulus yaha to higoɓe maako gam ɓe ballamo. Nde min ummi ɗon, min tokki fuuna leydi Saifurus gondi chaka ndiyan, gam hendu sembiɗira ton. Min kulti maayo ngo haade Kilikiya e Bamfiliya. Min jotti gariiri Mira nder leydi Likiya. Ton ardiiɗo sooje en on heɓani min koomiwal ƴoyngal Alijandiriya, ummaningal Italiya. O nattini mingal. Balɗe ɗuɗɗe koomiwal amin waɗi e yaara seese seese. E bone min jottori haade gariiri Kinidus. Nde hendu haɗi min yaaki yeeso, sey min tokkiri fombina haa min jotti Kiriti, leydi gondi chaka ndiyan. Nde min ƴaɓɓi haade Salmoni, min tokkiri fongo Kiriti, ton to hendu sembiɗira. E bone min ƴaɓɓori, min jotti wigeere bi'eteende Jipporde bonde haade gariiri Lasiya. Min bonni sharel ɗungel haa nyalde humto ittuki hakke ƴaɓɓi. Nder sharel ngel yaadu nder koomiwal e saɗi naa seɗɗa. Gam majum Bulus hokki shawori, o wi'i, bandiraaɓe, mi yi'i koomiwal ngal e ko woni nder maagal huwonnoto, naa kanjum tan, amma haa e enen ma en kalkay. Amma mawɗo sooji en ɓuri jaɓuki haala joomu koomiwal ngal e pooɗowo ngal dow haala Bulus. Jipporde koomiije to min ngoni wooɗa nder ndunngu, gam non ɗuɓɓe wonɓe nder koomiwal ngal ɓuri yiɗuki min jaha Finiki, gam min duuma ton to ɗum waɗoto. Finiki woni jipporde koomiije nder leydi Kiriti, daarayde lokkirre hirna e woyla e lokkirre hirna e fombina. Nde hendu fombina fuɗɗi wisuki seese seese, huwoɓe nder koomiwal ngal kammiiɓe mbaaway yaaki to ɓe ngiɗi. Ɓe ittoye njamnga darnirga koomiwal ngal, min tokki haade fongo leydi Kiriti, min dilli. Amma gaɗa maajum seɗɗa, hendu mawndu bi'eteendu hendu lokkirre woyla e fuuna ummoyi daga leydi Kiriti. Hendu ndun taɓɓi koomiwal ngal haa min mbaawaayi tokkuki nder mayru, gam non min alindu ndu dillidi e maagal. Nde min tokki haade wondi leydi pamardi gondi chaka ndiyan bi'eteendi Kawda, ndi ustani min hendu. E bone min pooɗiroye koomiwal pamaral, min nattiningal nder koomiwal mangal. Nden ɓe ngaɗi ɓoggi ley koomiwal mangal ngal, ɓe kaɓɓingal gam togal fecco, e ɓe kula togal nufa nder njaareendi nder ndiyan haade Sirtis. Gam non ɓe jippini gude gaɗayɗe koomiwal dilla, ɓe ali hendu ndun dillidi e maagal. Hendu cembindu ndun waɗi ka fiiki, gam non de fini ɓe puɗɗi hubinki ko woni nder koomiwal ngal nder ndiyan. Nder nyalde tatawre, kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe kubini ko ɓe kuutirta nder koomiwal ngal nder ndiyan. Balɗe ɗuɗɗe min gi'aayi naange e koode, gam hendu ndun waɗi ka falƴinki maayo ngon sembe haa min itti kammunde hisuki. Gaɗa ɓe ngaɗi balɗe ɓe nyaamaayi. Bulus dari yeeso maɓɓe wi'i, da on jaɓiino haala an, da on alaayi Kiriti, da torra ka e dullere nde e heɓaayi en. Amma jooni emi toro on shembiɗine ɓerɗe moɗon, gam koogo oto nder moɗon halkata, sey koomiwal ngaal tan. Allah jeyɗoyam mo mawninayi mi liloyi malaa'ikaajo muɗum, o wari to an jemma. O wi'iyam, Bulus, taa hulu, a daroto yeeso Kaysar laamiiɗo Roman ko'en mawɗo. Kadi ma barka maaɗa Allah hisnay yimɓe wonduɓe e maaɗa nder koomiwal fuu, gam non shembiɗine ɓerɗe moɗon, gam emi hooli Allah ko o wi'iyan ɗum wartay goonga. Amma doole hendu no yaaray en nder wondi leydi gondi nder ndiyan. Nder jemmaare sappo e nayawre, nde hendu waɗi ka dilluduki e amin nder maayo Adiriya, chaka jemma huwoɓe nder koomiwal ngal e kammi min ɓadake leydi. sey ɓe ngaɗi ɓoggol pondirgol lugguki ndiyan. Ɓe ngi'i lugguki ndiyan ɗan koyɗe chappanɗe nayi. Min ɓeydi yeeso seɗɗa, ɓe pondi kadi ma ɓe ngi'i lugguki majan haade koyɗe chappanɗe tati. Ɓe kuli to komiwan ngal fiya hayre, ngam non ɓe ngaɗi jam ko nayo darnirko komiwan nder ndiyan ɗan gaɗa magal. Ɓe ngaɗi ka waɗuki do'aare gari weeta. Nden kuwoɓe nder komiwal ngal e ɓe ngiɗi wurtakingal ɓe ndaɗa. Sey ɓe jippini komiwal pamaral nder ndiyam. Ɓe ngaɗi bo ɓe jippinan jam ko darnirko daga yeeso komiwal mangal ngal. Sey Bulus wi'i sooji en ɓen e mawɓe maɓɓe, to yimɓe ɓe e daraki nder komiwal ngal, on kisata. Sey sooji en ɓen taƴi ɓoggi jogiiɗi komiwal pamaral ngal, ɓe aligal ngal tokki ndiyam. Nde gari ɓadi weetuki, Bulus toriiɓe ɓe fuu ɓe nyaama nyandu. O wi'i, hande woni nyalde sappo e nayawre on nyaamayi goɗɗum ngam wannaare, ngam non emi toro on nyaame ngam kison, ngam koolasol hoore go'oto nder moɗon halkata. Nde o wi'i non, o hocci buroodi, o yetti Allah yeeso maɓɓe ɓe fuu, o ngappiti ɗum o fuɗɗi nyaamuki. Sey ɓerɗe maɓɓe shembiɗi, kamɓe ma ɓe kocci ɓe nyaami. Minon wonɓe nder komiwal ngal, min gaɗi yimɓe 222. Nde ɓe nyaami ɓe kaari, ɓe kocci buhuuji alkamaari gonɗi nder komiwal ngal, ɓe paɗɗiɗi nder ndiyan ngam ɓe ustanagal tedduɗum. Nde weeti huwoɓe nder komiwal ngal annditaayi leydi ndi ɓe njotti, ɓe kayni wigeere goodunde njaareendi. Ɓe ngiɗi yaaruki komiwal ngal ton to ɓe mbaawi. Sey ɓe taƴi ɓoggi jam ko darnirko komiwal ngal, ɓe aliɗi nder ndiyan. Ɗon ma ɓe pitti ɓoggiɗi ɗum haɓɓiri poɗirɗum komiwal ngal. Gaɗa majum ɓe ƴetti wudere wonde e hoore komiwal ngal, ngam hendu farangal yeeso yaarangal daande ndiyan ɗan. Amma komiwal ngal fii moɓɗe njaareendi nder ndiyan, hoore magal nufi ngal dari ɗon. Geelooɗi ndiyan ngaɗi ka fiwki gaɗa magal haa ngal pusi. Sooji en wonɓe nder magal shiryi dabare no ɓe mbardata curaaɓe wonɓe nder komiwal ngal, ngam to goɗɗo nder maɓɓe yino daɗa. Amma nde mawɗo sooji en on e yiɗi hisnuki Bulus, o haɗi ɓe waɗuki ko ɓe shiryi. O wi'i bawɓe ndiyan arta nattuki nder majam burto. Nden horiiɓe bo ɓaddo leɗɗe komiwal ngal e pecce magal. Non min fuu min gaɗi min burti jam.